that. Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this.
Natiko tu pato kwa ni boss.
Tamka chocola, ama chocoba, ama kau kingia dufo na sontola. Tamka Oreo, tamka kiombido, tamka formia jabare na mamorio. They call me Mr. Tamtam, brand new B-A-K-A, kijana hatam. Hustle ni on the day luam, plasma, bank account baki lamsam. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, spime, utachekwa bure. Na mziki kwenda shule.
Ni tamu kuicheki bila kudambo tap ni kukosa ni dhamu.
Unata ishima
taenda kuitangaza eh.
Usitafune baby mumunye, usogope kunishika weni kune. Kitu tamu
jamini umoke ndo niteke pointi. Uko na roba tina kau melewa ndo uski. Maisha tamu sana sidishi mturana chopsticks. Kasi mayai pasuwa npate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joy talambo na ulini. Kuna zile uneza set sikulibu kia kilini. Tamu kakupwaga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sija iso mea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando boss moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chikwangu na see through.
Mama ya ina donjo kwa lojo K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana
ni kitu delicious. So so sick be serious. Uko within or without that you're in or out no doubt. Vile rapiko kwa damu sana. Fela kitu tamu sana.
Fela kitu tamu sana.
Yeah, naitwa pro, man. Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka nkona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia kwa mna bong. Kakitu ni tamu, si mina bong. Ukisikia kiwaru, zidi kubonga. Situ kikula mawaru, na manyama choma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikust ya mkamba. Ama call you, take my number.
Ikitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Ikitu ni tamu bana.
Ikitu ni tamu bana.
Sindiyo, nimesababisha pa mabilio. Mindiyo, chagwa la matiniyo. Hiligiyo, si easy yo. Kiririyo, bad girl yo. Mimi yo, take equality, si matiriyo. Iflo inapigwa dogo, vile wo cruise kwa inange. Sote Ramos, baba jipange. Je, tukivami wapa nani ndio queen. Nani ako ready kudedi ya team. Digaga zime come up. Cheki vile macho zikuwa raw. Zime check mafala wana ni surround. Dostana wana jikrown. Na kuchafua ni hapa ground. Mali safi na ficho mbele ya karau juu.
Kanaenda round and round. Kitu tamu